Fresh Out from NigerRemix.com.
Echoes of love.
No, it's okay, simwili kame paralyze. This is love, you need to think twice. Nakuna muda utaisika kwa paradise. Because of love. Nakuna muda unajiuliza ulipokosea. Au kuna watu hawapendi. Ushadondoka uweze hata kusogea.
Because of love.
Unajiuliza why in this world. Anakudanganya, anakuchanganya. Na wewe ulitaka sweet, sweet love. Unajiuliza why in this world. Anakudanganya, anakuchanganya. Na wewe ulitaka sweet, sweet love.
Because of love. Because of love. Because of love.
Napendana mahaba mazito. Kila tukiwaona mnafura. Chumbani mnatupia na mito. Mnatamani mgandishie masa. Tatizo siku tengeneza pendo. Kulinda upendo ndo shida. Na tatizo siyo kupata kidonda. Ila kupewa pole siyo tiba. Unajiuliza why this world. Anakudanganya, anakuchanganya. Na wewe unataka sweet, sweet love, yeah. Unajiuliza why this world. Anakudanganya, anakuchanganya. Na wewe unataka sweet, sweet love,
yeah. Because of love. Because of love. Because of love. Because of love.
Fresh out from NigerRemix.com.